rada chafu wepeni.
Ame la ciencia.
1, 2, 3. Hey, mabisu wakitokea makudich. Mabisu wakitokea makudich. Makudiro, teren teren, tumepamba kana diro. Kuruka fence. Mabisu wakitokea makudich. Mabisu wakitokea makudich. Makudiro, teren teren, tumepamba kana diro. Kuruka fence, uwe pamba kana diro. Teren teren, tukivuka tneka vinyo. Wateko fence, jousikika weni bingo. Na waku get on the chest, weni past tense. Hakuna case, na digeto waka rat race. In that case, mushinda kani ne tight lace. Ni swine blend, jubati mbaya ni lap pace. Ni pamboy, zinta end up kusap time. Without crime, misi criminal ni hoka tu. Na hook my shoe, makladi na ma socks za mgu. I'm boss, I'm mute, man busy yangu mboka true. Si kosa do, te teke ndio ntatoka tu. Ganjwe kimoka true, bobo shante mta. Aire wagu anuni tarasta man. Nadi mitaba, ntiga pamba safi bra. On some khaki shirt, I'm a stylish ras. Babylon bana, zoni ona kami freak. Deli kuni saksua in public, please. Then I'm a beast, urasi kubuta weed. Some of us tuna wax, nwele tuna unda beast. Let me be the kila sani. Mabisu wakitokea makudich. Mabisu wakitokea makudich. Makudiro, teren teren, tunepamba kana diro. Kuruka fence. Mabisu wakitokea makudich. Mabisu wakitokea makudich. Makudiro, teren teren, tunepamba kana diro. Kuruka fence.
Wame fuck with the wrong one. Vile zinatembea wanabaki wakitukemea. Siwafanya fuck face smart wakitumezea kututemea. Ambie pembe zimemea. For a long time wametuzoea. Sasa tumejaa ngori. Watajipata reani. Tuje haizembea. Kapori meweza pondo sticky fingers itatembea. Makudiro, kawako kwa mlelele lango, ntapiganisha diro.